washajua wazazi. Pacha wangu mimi mwili wewe nafsi. Furaha yangu atatosombwe na simanzi. Mapenzi upofu ntakufuata dikizani. Uje, shanichagua rusu nikutunze. Jinsi ya kukupenda nijifunze. Hadi uzee ni penzi tulikuze. Hiyo naweza garanti. Kesho yetu sifananishe na jana. Lami na reli hazitoshani upana. Chumi mbaya about to spend my 2 days with you. Leo yiko na garanti. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi ni sasa hivi. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi ni sasa hivi. Sasa hivi.
Sasa hivi, sasa hivi. Takupenda sahi. Soon taku save my love emoji into your official name. PDA below all God, you lessons ni pete. I'll buy some boxes you can share with me. Wache kuvisit wishing na mi. Kifungu kutole kopi usizu bae kwa gate. Vitungu tutone ngozi uchi ujonyeshe. Si Valentine's ni kweke akas wale kwa TV. Lazma walewe and it must be me. Kesho yetu sifananishe na jana. Lami na reli hazitoshani upana. Uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you. Leo liko na garanti. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Sasa hivi. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takupenda sasa hivi. I'll give you your flowers.
Spendi your favorite artist but nakupenda nita compromise. Club date ya smocha umind vile baga sifiki price. Kona movie kwa lapini intimate. Atuwezi shikana kwa theater. Nikuandalie candlelit dinner. Tokens kidogo vile mita ina teta. Kuna tissue flani nimebuy baggy. Stone vile itakuva. Ati games gani hapa labda kadi. I'll never play with your heart. Twende house hunting tupange nyumba bila intention za kuika. Naza kopa gari twende naona nyuki but yo ni trip ya nja. Ugumu wa mkato ishia kwa chai. Twende kibanda. Yetu ni simu iko kwa moto chaji nende kipanda. Broti maguta maguta you are my fatal kiwanja. Ukipotea ntakutafuta I'm one half you're the other.